degmada waajid ee gobolka Bakool ayaa laga daahfuray shir looga hadlayo dardargelinta howlaha doorashooyinka qof iyo cod. Shirkan ayaa loo qabtay bahda waxbarashada degmada waajid iyo sidii ay isku diiwaangelin lahaayeen ardayda. Gudoomiyaha waxbarashada degmada waajid ee gobolka Bakool, Cali Aadan Cali, ayaa ka waramaya ahamiyadda shirkan.
Weli geekeynisa koyna shir maamulayaasha shirin dhanyi maamulayaasha iyo maamulka degmada weli lunku hadlaya sidintay fadhi waxbarashada degmada waajid nooc kasta haatoho markaan taas oo un ma arna in dheer geeka lanka noox noosaday shir gudoogna nin ku haya gudoomiyaha degmada waajid taasoo ninku hadlaya sidii liin qaabay fadhi walbarashada shir gadiisan sida jaamacado dugsi sare hoose dhehe iyo ardaydan oo ma arna a b e d la raw oo walbarashada in badan dhaaftay markaan taasoo meel fayli la jeeyey ku hadalshe si wanaagsan may kale hadalkan ku marinaynaha si arday kasto xaq le mis muwaadan ah doorashada od i qof ah ee d j inka aada dafaday markaan lan kasto bulshada ah mis deegaanka ah mis walbarashada qusay weli ma arna farnay mise ahayna ba ka buraarijinayeen ili ma arna id kasto xaq le muwaadanna ee deegaanka roogda qaadata ma arna eediishe mis nira markaan taasaa shirkaan ka saabsanahay si walbarashada lintayay maadaama un walbarashadan nidaam shaci qaab shaci wanaaja ka tiirsanyi wasaaradda waxbarashada mukumarin si wanaagsan 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 lahaan kuhusi wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada manhad injirnanayn shaanti hatan kusugahayn wasaaradda waxbarashada dugsi injirnanayn dhisti hatan kusugahayn wasaaradda waxbarashada horta siyadad walha mooday majarna degmada waajid hase yeeshee hadda weliba ma arna lanaha lama dafadood dugsar dhammaysati oo hatana ma arna sinadkanna arday boqol iyo hoogaa ah
dowladda Soomaaliya ayaa wado qorshe ay isku diiwaangelinayaan ardayda iyadoo hanaanka kaarka aqoonsiga niira ay geysay degmooyinka dalka.